ningeomba tu ujaribu kufikiria ukuu wa Mungu. And I can assure you hauwezi fika hata kuota. Jaribu kufikiria dunia na ukubwa wake wote, lakini yeye ni mkubwa kuishinda. He says, I made the universe, but I'm outside the universe. And I am not restricted by the shackles of time. Hey, Mungu mkubwa. One more time. Tusema hakuna Mungu kama wewe, Bwana kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. My
nah.